Esther isahluko 1 verse 1. Kwathe emihleni ka Ahashiveroshi, yena ungu-Ashiveroshi lo wabusa kusukela eIndiya kuze kube sekushe, phezu kwezifunda eziyikhulu namashumi amabili nesikhombisa. Verse 2. Yebo, ngaleyo mihla lapho inkosi u-Ahashiveroshi ihlezi esihlalweni sobukhosi sombuso wayo esaseshushani endlini yenkosi. Verse 3. Ngonyaka wesithathu wokubusa kwayo, yenzela izikhulu zayo zonke nezinceku zayo idili, amaqhawe aseperesiya nasemediya, nabakhulu nezikhulu zezifunda bephambi kwayo. Verse 4. Lapho isibonakalisa ingcebo yombuso wayo odumileyo, nobukhosi nobuhle bobukhulu bayo izinsuku eziningi, izinsuku eziyikhulu namashumi ayishiyagalombili. Verse 5. Seziphelele lezo zinsuku, inkosi yenze labantu bonke ababekhona eShushani edlini yenkosi, abakhulu nabancane, idili izinsuku ezisikhombisa egcekeni lensimu yendlu yenkosi. Verse 6. Kwakukhona izilenge ezimhlophe neziluhlaza ziboshelwe ngezintambo zelinene elicolekileyo nezibubende emasongweni esiliva nasezinsikeni zamatshe amhlophe. Imibhede yayiyigolide nesiliva phezu kwendawo egandayo ngamatshe abomvu nangamaphareri nangamatshe amnyama. Verse 7. Baphuziswa ngezitsha zegolide, izitsha zahlukene ezinye nezinye, iwayini lamakhosi eliningi njengokwesandla senkosi. Verse 8. Ukuphuza kwayo ngomthetho kuba kungacindezelwa muntu, ngokuba inkosi yayiyalile zonke izinduna zendlu yayo ukuba zenze njengokuthanda kwabantu abanye ngabanye. Verse 9. Nayo Vashiti inkosikazi wenze labesifazane idili endlini yenkosi u-Ahashiveroshi. Verse 10. Ngosuku lwesikhombisa lapho inhliziyo yenkosi sithokoza ngewayini yayalo mihumani nobizitha noharibona nobigitha no-abhagitha nozethari nokarikasi, izinduna ezisikhombisa zazikhonza ebusweni bwa-Ahashiveroshi inkosi. Verse 11. Ukuba zimlethe uVashiti inkosikazi phambi kwenkosi abe nomqhele wobukhosi ukuba abonise abantu nezikhulu ubuhle bakhe ngokuba wayebukeka kahle. Verse 12. Kepha inkosikazi uVashiti yenqaba kuza ngesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathi ukuthela kakhulu, ulaka lwayo lwashisa phakathi kwayo. Verse 13. Yayisisho inkosi kwabahlakaniphileyo abazazi zikhathi ngokuba yayinendlela enjalo inkosi phambi kwabo bonke ababewazi umthetho nokwahlulela. Verse 14. Ababeseduze naye kwakungokarishena, noshethari, no-adimata, notarishishi, nomeresi, nomarisena, nomemukhani, izikhulu ezisikhombisa zaseperesiya nasemediya ezaziphambi kobuso benkosi zihlala emqoka embusweni. Verse 15. Yathi, siyakwenze njani kuyo inkosikazi uVashiti njengomthetho, ngokuba ayenzanga izwi lenkosi u-Ahashiveroshi ngesandla sezinduna na? Verse 16. UMemukhani wathi phambi kwenkosi nezikhulu, uVashiti inkosikazi akonanga enkosini kuphela, kepha nakuzo zonke izikhulu nakubantu bonke abasezifundeni zenkosi u-Ahashiveroshi. Verse 17. Ngokuba le ndaba yenkosikazi yakuphumela kubo bonke abesifazane ukuba amadoda abo adeleleke emehlweni abo, lapho kuthiwa inkosi u-Ahashiveroshi yamyala uVashiti inkosikazi ukuba alethwe phambi kwayo, kepha akafikanga. Verse 18. Namuhla amakhosikazi asePheresiya naseMediya ayizwile le ndaba yenkosikazi, ayakukukusho ezikhulwini zenkosi kube ngukudelela nentukuthelo enkulu. Verse 19. Uma kukuhle enkosini, makuphume izwi lobukhosi lilotshwe phakathi kwemithetho yamaPheresiya namaMede. Lingalahlwa lokuba uVashiti angabe sangena phambi kwenkosi u-Ahashiveroshi. Inkosi nika omunye omuhle kunaye ubukhosi bazibakhe. Verse 20. Lapho isimemezo senkosi eyakusese siyakuzwakala embusweni wayo wonke ngokuba mkhulu, bonke abafazi bakuhlonipha amadoda abo amakhulu namancane. Verse 21. Laba lihle lelozi emehlweni enkosi nasezikhulwini. Yenza-ke inkosi njengezwi kaMemukhani. Verse 22. Yathuma izincwadi ezifundeni zonke zenkosi, ezifundeni ngezifunda njengokubhala kwazo, nasezizweni ngezizwe njengezilimi zazo, ukuba yiloo nalowo muntu abuse endlini yakhe akhulume ngolimi lwesizwe sakubo. U-Esther isahluko 2 verse 1. Emva kwalokho, lapho ulaka lwenkosi u-Ashiveroshi selubohlile, yamkhumbula uVashithi nalokho akwenzileyo, nalokho okumenyezelwe ngaye. Verse 2. Zase zithi izinceku zenkosi ezaziyikhonza, inkosi mayifunelwe izintombi ezibukekayo. Verse 3. Inkosi imise ababonisi ezifundeni zonke zombuso wakho ukuba babuthele ndawonye zonke izintombi ezibukekayo eShushani, endlini yenkosi, endlini yabesifazane phansi kwesandla sikaHegayi induna yenkosi. Umgcini wabesifazane zinikwe izintombi zazo zokuqhola. Verse 4. Intombi enhle emehlweni enkosi mayibe inkosikazi esikhundleni sikaVashiti. Yabanhle loo ndawo emehlweni enkosi yenze njalo. Verse 5. Kwakukhona umuntu womJuda eShushani endlini yenkosi ogama lakhe linguModekhayi kaJire kaShimeyi kaKishi wakwaBhenjamini. Verse 6. Wayethunjiwe eJerusalema kanye nabathunjwa ababethunjwe noJekoniya inkosi yakwaJuda owathunjwa nguNebukadinezari inkosi yaseBhabhele. Verse 7. Wayelokhu emondla uHadasa ongu-Esteri indodakazi kayisekazi ngokuba wengenayise engenanina, intombi yayinhle yayibukeka. Sebefile uyise nonina, uModekhayi wayithatha waba indodakazi yakhe. Verse 8. Kwathi lapho izwi lenkosi nesimemezelo sayo sekuzwakele, nalapho izintombi eziningi zibuthene eShushani endlini yenkosi phansi kwesandla sikaHegayi, u-Esther wangeniswa endlini yenkosi phansi kwesandla sikaHegayi umgcini wabesifazane. Verse 9. Intombi yayinhle emehlweni akhe, yafumana umusa kuye, washesha wayinika izinto zokuqhola nezizabelo zayo, nezintombi ezisikhombisa zazikhethele yona zivela endlini yenkosi, wayiyisa yona nezintombi zayo endaweni enhle yendlu yabesifazane. Verse 10. Kepha u-Esther wayengakhulumanga ngabantu bakubo nangesihlobo zakhe ngokuba uModekhayi wayeyalile ukuba ingakusho. Verse 11. UModekhayi wayehamba zonke izinsuku phambi kwegceke lendlu yabesifazane ukuba azi impilo ka-Esther nokuthi kwenziwe njani kuye. Verse 12. Lapho kufika isikhathi sezintombi ngezintombi sokuba zingene enkosini u-Ashiveroshi emva kokuba kwenziwe kuzo njengomthetho wabesifazane izinyanga eziyishumi nambili ngokuba zagcwalisa kanjalo izinsuku zokuqholwa kwazo, izinyanga eziyisithupha ngamafutha emure nezinyanga eziyisithupha ngamakha nangezinto zokuqhola abesifazane. Verse 13. Intombi yangena ngaleyo ndlela enkosini, nakho konke yakushoyo yakunika ukuba iphume nakho endlini yabesifazane iye endlini yenkosi. Verse 14. Yangena khona kusihlwa ekuseni, yabuyela endlini yesibili yabesifazane phansi kwesandla sikaShahahigazi induna yenkosi umgcini wezancinza. Ingaphindi ingene enkosini uma inkosi ingathokozanga ngayo ibizwe ngegama. Verse 15. Lapho sesifikile isikhathi sika-Esther indodakazi ka-Abihayili uyisekazi kaModekhayi omthathe ukuba abe indodakazi yakhe sokuba angene enkosini, akafunanga lutho kuphela lokho akushoyo uHegayi induna yenkosi umgcini wabesifazane.
uEsteri wafumana umusa emehlweni abo bonke abambonayo.
Verse 16. uEsteri wayeseyiswa enkosini uAshiveroshi endlini yakhe yobukhosi ngenyanga yeshumi eyinyanga kaThebeti ngonyaka wesikhombisa wokubusa kwayo. Verse 17. Inkosi yamthanda uEsteri phezu kwabo bonke abesifazane, wafumana umusa nesihle emehlweni ayo kunazo zonke izintombi, wamfaka umqhele obukhosi wamenza inkosikazi esikhundleni sikaVashiti. Verse 18. Inkosi yayisizenzela zonke izikhulu zayo nezinceku zayo idili elikhulu, idili lika-Esteri, wanikeza ifunda ukuphumula, waphana ngezipho njengokupha kwenkosi. Verse 19. Lapho izintombi sezibuthwa okwesibili, uModekhayi wahlala esangweni lenkosi. Verse 20. U-Esteri wayengakalandi lutho ngezihlobo zakhe nangabantu bakhe, njengalokho uModekhayi amyale ngakho, ngokuba u-Esteri wenza ukushiwo kuModekhayi njengalapho esondliwa nguye. Verse 21. Ngazo zinsuku uModekhayi sahleze esangweni lenkosi, izinduna ezimbili zenkosi, oBhigithani noThereshi, kubalindisango zazithukuthele, zafuna ukubeka izandla enkosini u-Ashiveroshi. Verse 22. Leyo ndaba yaziwa nguModekhayi, wayitshela u-Esteri inkosikazi. U-Esteri wayisha enkosini egameni kaModekhayi. Verse 23. Lapho indaba iphenywa, kufunyanwa ukuthi injalo zaphanyekwa zombili emthini, kwalotshwa encwadini yezindaba zemihla ngemihla phambi kwenkosi. U-Esteri sahluko 3 verse 1. Emva kwalezo zinto inkosi u-Ashiveroshi yamenza mkhulu uHamani indodana kaHamedatha umAgagi, yamphakamisa yamisa isihlalo sakhe phezu kwazo zonke izikhulu ezazinayo. Verse 2. Zonke izinceku zenkosi ezazisesangweni lenkosi zakhothama zakhuleka kuHamani ngokuba inkosi iyale kanjalo ngaye, kepha uModekhayi akakhothamanga kakhulekanga kuye. Verse 3. Zasezithi izinceku zenkosi ezazisesangweni lenkosi kuModekhayi, wecelani isiyalezo senkosi na? Verse 4. Kwathi zikhuluma kuye imihla ngemihla engazilaleli, zamtshela uHamani ukuba zibone ukuthi amazwi kaModekhayi ayakuma yini, ngokuba wayezitshelile ukuthi ungumJuda. Verse 5. Lapho uHamani ebona ukuthi uModekhayi akakhothamanga kakhulekanga kuye, uHamani wagcwala ulaka. Verse 6. Kwakudelelekile emehlweni akhe ukubeka izandla kuModekhayi yedwa, ngokuba zazizimtshelile abantu bakaModekhayi ngalokho uHamani wafuna ukubulala bonke abaJuda ababesembusweni wonke kaShiveroshi isizwe sakaModekhayi. Verse 7. Ngenyanga yokuqala eyinyanga kaNisani, ngonyaka weshumi nambili wenkosi kaShiveroshi, benza iphure eliyinkatho phambi kukaHamani imihla ngemihla, izinyanga ngezinyanga, kwaze kwaba ngeshumi nambili eyinyanga ka-Adari. Verse 8. UHamani wathi enkosini u-Ashiveroshi, kukhona isizwe esithile esihlakazekile, sisazazekile phakathi kwabantu bezifunda zonke zombuso wakho, nemithetho yaso yahlukene neyezizwe zonke, futhi asigcini imithetho yenkosi, ngalokho akufanele ukuba inkosi isiyeke. Verse 9. Uma kukuhle enkosini, makulotshwe ukuba sichithwe. Ngiyakukhokhela amathalenta ezinkulungwane eziyishumi esilive ezandleni zabenza umsebenzi wenkosi ayiswe esikhwameni senkosi. Verse 10. Inkosi yakhumula indandatho yayo esandleni sayo, yayinika uHamani indodana kaHamedatha umAgagi isitha sabaJuda. Verse 11. Inkosi yathi kuHamani, isiliva liyanikwa wena nesizwe futhi ukuba wenze kuso okuhle emehlweni akho. Verse 12. Kwase kubizwa abalobi benkosi ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nantathu lwayo, kwalotshwa njengakho konke uHamani ayala ngako othula sizwe benkosi, nababusa babephethe izifunda ngezifunda, nezikhulu zezizwe ngezizwe, izifunda ngezifunda njengokubhala kwazo, nezizwe ngezizwe njengolimi lwazo, kwalotshwa egameni lenkosi u-Ashiveroshi, kwanamathiselwa ngendandatho yenkosi. Verse 13. Izincwadi zathunywa ngesandla sezigijimi ezifundeni zonke zenkosi ukuba kuchithwe, kubulawe, kubhujiswe abajuda bonke, abasha nabadala, iy'ngane nabesifazane ngalusuku lunye ngolweshumi nantathu lwenyanga yeshumi nambili eyinyanga ka-Adari, impahla yabo ibe impango. Verse 14. Impinda okulotshiweyo yanikwa ukuba ibe yisimemezelo ezifundeni zonke, kumenyezelwe kubantu bonke ukuba bazilungiselele lolu suku. Verse 15. Izigijimi zashisha zahamba ngezwi lenkosi. Umthetho washawa eShushane endlini yenkosi, inkosi noHamani bahlala phansi baphuza, kepha umuzi waseShushane wakhungatheka. U-Esteri sahluko 4, verse 1. UModekhayi esekwazi konke okwenziweyo, uModekhayi wayiklebhula iingubo zakhe, wembatha indwangu yamasaka nomlotha, waphumela phakathi komuzi wakhala ngokukhala okukhulu okumunyu. Verse 2. Waya naphambi kwesango lwenkosi ngokuba kwakungekho ngangena esangweni lenkosi embethe indwangu yamasaka. Verse 3. Kuzo zonke izifunda lapho kwafika khona izwi lenkosi ngomthetho wayo, kwaba khona ukulila okukhulu phakathi kwabajuda, nokuzila ukudla nokukhala ngezinyembezi nokulila, abaningi balala phansi bembethe indwangu zamasaka nomlotha. Verse 4. Izintombi zika-Ester nezinduna zakhe zafika zamtshela lokho, inkosikazi yazizwa kakhulu ubuhlungu, yathuma ingubo zokumembathisa uModekhayi, yasusa kuye ingubo yakhe yamasaka, kepha akazamukelanga. Verse 5. U-Ester wayesebiza uHathaki wezinduna zenkosi eyayimisile ukuba amkhonze, wamyala ukuba aye kuModekhayi ukuze akwazi ukuthi kuyini ukuthi kungani na. Verse 6. UHathaki wayesehamba waya kuModekhayi esigcaweni somuzi sasiphambi kwesango lenkosi. Verse 7. UModekhayi wamtshela konke okumehleleyo nenani lemali uHamani ayethembisile ukukhokhela esikhwameni senkosi ngabajuda ukuba babhujiswe. Verse 8. Wamnika futhi impinda yomthetho olotshiweyo owashawa eShushane wokuba babhujiswe ukuze amtshengise yona u-Ester, amtshele ngayo, amyale ukuba angene enkosini ukunxusa kuyo, acelele abantu bakhe phambi kwayo. Verse 9. Wafika uHathaki wamtshela u-Ester amazwi kaModekhayi. Verse 10. Wayesethi u-Ester kuHathaki, wayala ukuba kuthiwe kuModekhayi. Verse 11. Zonke izinceku zenkosi nabantu bezifunda zenkosi bayazi ukuthi bonke abesilisa besifazane abeza enkosini egcekeni elingaphakathi bengabizwanga, kukhona umthetho muye ngabo ukuba babulawe. Ngaphandle kwalowo, inkosi iyakwelulela kuye intonga yegolide ukuba aphile. Kodwa mina ngibizwanga ukuba ngingene enkosini ngalezi zinsuku engamashumi amathathu. Verse 12. Bamtshela uModekhayi amazwi ka-Ester. Verse 13. Wayesesho uModekhayi ukuba babuyisele impendulo ku-Ester ngokuthi, ungacabangi enhliziyweni yakho ukuthi wena uyakusinda endlini yenkosi kunabajuda bonke. Verse 14. Ngoba uma uthula nokuthula ngalesi sikhathi, ukukhululwa nokophula kwabajuda kuyakuvela kwenye indawo, wena nendlu kayihlo nibhubhe, ngubani okwaziyo uma ungafikanga embusweni ngenxa yesikhathi esinjengalesi na? Verse 15. U-Ester wayesesho ukuba kubuyiselwe impendulo uModekhayi yokuthi, verse 16. Hambani buthe bonke abajuda bakhona eShushani, ningizilele ukudla, ningadli, ningaphuzi izinsuku ezintathu ubusuku nemini, nami nezintombi zami siyakuzila kanjalo ngingene enkosi noma kungengamthetho uma ngibhubha mangibhubhe. Verse 17. Wayesehamba uModekhayi wenza njengakho konke u-Esteri amyale ngakho. U-Esteri sahluko 5 verse 1. Kwathi ngosuku lwesithathu u-Esteri wembatha ingubo yobukhosi kwema igcine elingaphakathi lendlu yenkosi malungana nendlu yenkosi. Inkosi yayihlezi esihlalweni sayo sobukhosi endlini yobukhosi malungana nomnyango wendlu. Verse 2. Kwathi lapho inkosi ibona u-Esteri, inkosikazi emegcekeni, wafumana umusa emehlweni ayo. Inkosi yamelulela u-Esteri intonga yegolide esesandleni sayo. Wayesesondela u-Esteri wasithinta isihloko sentonga. Verse 3. Yayisithi inkosi kuye, ukhala ngani inkosikazi Esteri na? Yini oyifunayo na? Uyakunika kuze kube nengxenye yombuso. Verse 4.
Wathi u-Esteri, uma kukuhle enkosini, inkosi noHamani mabeze namuhla edilini engiyilungisele lona.
Verse 5. Yathi inkosi, mshashiseni uHamani ukuba kwenziwe njengezwi ka-Esteri. Basebeya inkosi noHamani edilini elalilungisileyo u-Esteri. Verse 6. Inkosi yathi ku-Esteri, ngasedilini lewayini, sicelo sakho siyini na? Uyakusenzelwa. Yini oyifunayo na? Kuyakwenziwa kuze kube nengxenye yombuso. Verse 7.
Wayesephendula u-Esteri ethi, isicelo sami nengikufunayo nakho.
Verse 8. Uma ngifumene umusa emehlweni enkosi noma kukuhle enkosini ukunginika lokho engikucelayo nokwenza lokho engikufunayo, makuze inkosi noHamani edilini engiyakubalungisela lona, ngiyakwenza kusasa njengezwi lenkosi. Verse 9. UHamani waphuma khona ngalolo suku ethokoza enenhliziyo enhle. Kepha lapho uHamani embona uModekhayi esangweni lenkosi ukuthi akasukumanga kanye akazanga ngaye, uHamani wagcwala ulaka ngoModekhayi. Verse 10. Kepha uHamani wazibamba waya ekhaya, wayesethuma walanda abangane bakhe noZereshi umkakhe. Verse 11.
UHamani wabalandisa udumo lwengcebo yakhe nobuningi babantwana bakhe nakho konke inkosi emkhulisile kukho nalokho emphakamisile kukho phezu kwezikhulu nezinceku zenkosi.
Verse 12. UHamani wathi futhi, u-Esteri inkosikazi angangenisanga muntu kanye nenkosi edina elilungisileyo ngaphandle kwami, nakusasa mina ngimenyiwe nguye kanye nenkosi. Verse 13. Kepha konke lokho akunganelisi ngalutho kuso sonke isikhathi engilokhu ngibona ngaso uModekhayi umJuda ehlezi esangweni lenkosi. Verse 14.
Wayesethu Zereshi umkakhe nabo bonke abangane bakhe kuye, yenza umuthi ukuphakama kwawo kube izingalo engamashumi ayisihlanu, ukhulume ekuseni enkosini ukuba uModekhayi aphanyekwe kuwo, bese ungena ngokuthokoza kanye nenkosi edilini. Laba lihle lelozwi kuHamani, wenza umuthi.
U-Esteri sahluko 6 verse 1. Ngalobo busuku ubuthongo babaleka enkosini, yayala ukuba kulethwe incwadi yezikhumbuzo zezindaba zemihla ngemihla, zafundwa phambi kwenkosi. Verse 2. Kwafumanisa kulotshiwe ukuthi uModekhayi wayelandile ngoBhigithani noThereshi iy'nduna ey'mbili zenkosi, abalindisanga ukuthi babefunile ukubeka isandla enkosini u-Ashiviroshi. Verse 3. Inkosi yathi, ludumo lini nobukhulu buni okwenzelwa uModekhayi ngalokho na? Zase zithi izinceku zenkosi ezaziyikhonza, akenzelwanga lutho. Verse 4. Yayisithi inkosi, ngubani osegcekeni na? UHamani wayesanda kungena nje egcekeni elingaphandle lendlu yenkosi kuba akhulume enkosini ngokuphanyeka kwaModekhayi emthini abemlungisela wona. Verse 5. Zathi ke iy'nceku zenkosi kuyo, bheka uHamani uma egcekeni, yathi inkosi makangene. Verse 6. Yayisithi inkosi kuye, umuntu inkosi ethanda kumdumisa wenzelwani na? UHamani wathi enhlizweni yakhe, kubani inkosi ebeyakuthanda ukumenzela udumo ngaphandle kwami na? Verse 7. Wayesethe enkosini, umuntu inkosi ethanda ukumenzela udumo. Verse 8. Makalethelwe isambatho sobukhosi ekade isembethe inkosi kanye nehashi inkosi ekade likhwele kulo nelifakwe enhloko yalo umqhele wobukhosi. Verse 9.
Isambatho nehashi makunikezwe esandleni sesinye sezikhulu ezidumileyo ukuba simembathise lowo muntu inkosi ethanda ukumdumisa, zimkhwelise ehashini esigcawini somuzi, zimemeze phambi kwakhe ngokuthi uyakwenzelwa kanjalo umuntu inkosi ethanda ukumdumisa.
Verse 10. Yayisithi inkosi kuHamani, shesha uthathe isambatho nehashi njengokusho kwakho, wenze njalo uModekhayi umJuda ohlezi esangweni lenkosi, mangungaphuthi lutho lwakho konke okukhulumileyo. Verse 11.
UHamani wathatha-ke isambatho nehashi wamembathisa uModekhayi, wamkhwelisa esigcawini somuzi, wamemeza phambi kwakhe ngokuthi uyakwenzelwa kanjalo umuntu inkosi ethanda ukumdumisa.
Verse 12. UModekhayi wabuyela esangweni, kepha uHamani waphuthuma ekhaya ekhala embozile ikhanda. Verse 13. UHamani walandisa uZereshi umkakhe nabo bonke abangane bakhe konke okumehleleyo. Zase zithi kuye izihlakaniphi zakhe noZereshi umkakhe, uma uModekhayi oqala ukulwa phambi kwakhe engowenzalo yabaJuda, hayi ukumahlula kepha uyakuwa nokuwa phambi kwakhe. Verse 14. Besakhuluma naye zafika iy'nduna zenkosi zashesha ukumyisa uHamani edilini u-Esteli alilungisileyo. U-Esteri isahluko 7 verse 1. Yafika-ke inkosi noHamani edilini lika-Esteri inkosikazi. Verse 2.
Inkosi yabuye yathi ku-Esteri, ngosuku lwesibili lwedili wayini isicelo sakho siyini nkosikazi Esteri na? Uyakusenzelwa yini oyifunayo na? Kuyakwenziwa kuze kube nengxenye yombuso.
Verse 3. Wayesephendula u-Esteri inkosikazi ethi, uma ngifumene umusa emehlweni akho nkosi, noma kukuhle enkosini, mangiphiwe ukuphila kwami ngesicelo sami nokwesizwe sakithi ngokufuna kwami. Verse 4.
Ngokuba kuthengisiwe ngathi mina nesizwe sakithi ukuba sichithwe sibulawe sibhubhe, uma bekuthengisiwe ngathi sibe izigqila nesigqilakazi kuphela, ngabe ngithulile ngokuba usizi lwethu alwanele ukuba sisinde inkosi.
Verse 5. Yayisisho inkosi washiveroshi ithi kuEsteri, inkosikazi ngubani lo uphi yena onesibindi sokwenza lokho na? Verse 6. U-Esteri wathi, ngumuntu omelana nathi oyisitha uHamani lo omubi. UHamani wayeseshala uvalo phambi kwenkosi nenkosikazi. Verse 7. Yayisisukuma inkosi ngolaka lwayo edilini lewayini yaya ensimini yendlu yenkosi. UHamani wasukuma ukunxusa u-Esteri inkosikazi ngokuphila kwakhe, ngokuba wabona ukuthi usenqunyelo okubi inkosi. Verse 8. Inkosi sibuya ensimini yendlu yenkosi ingene endlini yedili lewayini, uHamani wayesewela embhedeni u-Esteri ayekuwo. Yayisithi inkosi, uyakuyiphoxa inkosikazi phambi kwami lapha endlini na? Lapho liphuma lelizwe emlonyeni wenkosi, bamboza ubuso bukaHamani. Verse 9. Wayesethi waliboni enye yezinduna ezaziphambi kwenkosi bheka umuthi okuphakama kwawo kuyizingalo engamashumi ayisihlanu, uHamani wayenzela uModekhayi owakhuluma kahle ngenkosi umi endlini kaHamani, inkosi yathi, mphayekeni kuwo. Verse 10.
Base bemphayeka-ke uHamani emthini ayolungisela uModekhayi, yayisibohla intukuthelo yenkosi.
U-Esteri isahluko 8 verse 1. Ngalolo suku inkosi Ashiveroshi yanika u-Esteri inkosikazi indlu kaHamani isisa sabaJuda. UModekhayi weza phambi kwenkosi ngokuba u-Esteri wayeselandile ukuthi uyini naye. Verse 2. Inkosi yakhumula indandathu yayo ebiyisusile kuHamani yayinika uMoridekhayi. U-Esther wambeka uMoridekhayi phezu kwendlu kaHamani. Verse 3. U-Esther waqhubeka wakhuluma phambi kwenkosi wawa ngasezinyaweni zayo, wakhala wanxusa ukuba ibusise ububu kaHamani umAgagi necebo lakhe ayelicebe ngabaJuda. Verse 4. Inkosi yameluleka u-Esther intonga yegolide. Wayesesukuma u-Esther wema phambi kwenkosi. Verse 5. Wathi, uma kukuhle enkosi noma ngifumene umusa phambi kwayo, noma lento elungile phambi kwenkosi, uma ngithandeka emehlweni ayo, makulotshwe ukuba zibuyise izincwadi zamacebo kaHamani ndodana kaHamedate umAgagi azilobayo ukuba bachithwe abaJuda abasezifundeni zenkosi. Verse 6. Ngokuba ngingakubuka kanjani okubo kuyakufica isizwe sakithi, noma ngingakubuka kanjani ukuchithwa kwehlobo zami na? Verse 7. Inkosi washivelothi yathi ku-Esther inkosikazi nakuMoridekhayi umJuda, bhekani, nginika u-Esther indlu kaHamani. Yena bamphanyekile emthini ngokuba wabeka isandla sakhe kubaJuda. Verse 8. Kepha lobani nani ngabaJuda njengokuhle emehlweni enu egameni lenkosi likunamathelise ngendandatho yenkosi, ngokuba umbhalo obhalwe egameni lenkosi wanamatheliswa ngendandatho yenkosi awunakubuyiswa muntu. Verse 9.
Abalobi benkosi babizwa ngaleso sikhathi ngenyanga yesithathu eyinyanga kaSivani ngolwamashumi amabili nantathu lwayo, kwalotshwa njengakho konke uMoridekhayi ayala ngakho abaJuda nawothulasizwe nababusi nezikhulu zezifunda kusukela e-India kuze kufike ekushe, izifunda eziyikhulu namashumi amabili nesikhombisa, izifunda ngezifunda njengokubhala kwazo, nezizwe ngezizwe njengolimi lwazo, nabaJuda njengokubhala kwabo nanjengolimi lwabo. Verse 10. Waloba egameni lenkosi u-Ahashiveroshi wakunamathelisa ngendandatho enkosi, wazithuma izincwadi ngesandla sezigijimi zamahashi zigibela amahashi anejubane, amahashi enkosi akhethekileyo.
Verse 11. Inkosi yavumela ngakho abaJuda ababesemizini ngemizi ukuba babuthane bamele ukuphila kwabo, bachithe babulale babhubhise wonke amabutho abantu nawesifunda abahlaselayo, izingane nabesifazane, impahla yabo ibe impango. Verse 12. Ngosuku oluthile ezifundeni zonke zenkosi u-Ashiveroshi ngolweshumi nantathu lwenyanga yeshumi nambili eyinyanga ka-Adari. Verse 13. Impinda yokulotshiweyo yanikwa ukuba ibe yisimemezelo ezifundeni zonke, kumenyezelwe kubantu bonke ukuba abaJuda bazilungiselele lusuku baziphindisele ezitheni zabo. Verse 14. Zase ziphuma esikhijimi zigibele amahashi anejubane, amahashi enkosi sheshiswa ziqhutshwa yizwi lenkosi, umthetho washawa eShushane endlini yenkosi. Verse 15. Wayesephuma uMoridekhayi ebusweni benkosi embethe isambatho sobukhosi esiluhlaza nesimhlophe, enomqhele omkhulu wegolide nengubo yelinene ecolekileyo nobubende, umuzi waseShushane wajabula wathokoza. Verse 16. AbaJuda basebenakho ukukhanya nokuthokoza nokujabula nodumo. Verse 17. Efundeni zonke nasemizini yonke lapho kufika khona izwi lenkosi nomthetho wayo, abaJuda babenokuthokoza ngokujabula nedili nosuku oluhle, abezizwa baningi baphenduka abaJuda ngoba babehlelwe yingephe ngabaJuda. U-Esther sahluko 9 verse 1. Ngenyanga yeshumi nambili eyinyanga ka-Adari ngosuku lweshumi nantathu lwayo, lapho kusondela izwi lenkosi nomthetho wayo ukuba kwenziwe ngosuku izitha zabaJuda ezazithembile ngalo ukubusa phezu kwabo, nokho kwaguqulwa ukuze abaJuda babuse phezu kwababazondayo. Verse 2. AbaJuda babuthana emizini yabo ezifundeni zonke zenkosi u-Ashiveroshi ukuba babeke izandla kulabo ababefuna ukubalimaza. akubangakho ongamelana nabo ngokuba abantu bonke babehlelwe yingebhe ngabo. Verse 3. Zonke izikhuzo ezifunda nawothula sizwe nababusi nabenza umsebenzi wenkosi babasiza abajuda ngokuba babehlelwe yingebhe ngoModekhayi. Verse 4. Ngoba uModekhayi wayemkhulu endlini yenkosi nodumo lakhe lwahamba ezifundeni zonke ngokuba lo muntu uModekhayi wayelokhu ekhula njalo. Verse 5. AbaJuda baceka zonke izitha zabo ngokuceka kwenkemba nangokubulala nangokuchitha benza wabazondayo njengokuthanda kwabo. Verse 6. Eshushane endlini yenkosi abaJuda babulala bachitha abantu abangamakhulu ayisihlanu. Verse 7. Babulala noPharishanidatha noDalifoni noAsiphatha. Verse 8. NoPorata noAdaliya noAridatha. Verse 9. NoParimamshita noArisayi noAridayi noVaizatha. Verse 10.
Amadodana ayishumi kaHamani indodana kaMedatha isitha sabaJuda kepha ababekanga izandla zabo empangweni.
Verse 11. Ngalolo suku inani lababuleweyo eShushane endlini yenkosi lalethwa phambi kwenkosi. Verse 12. Inkosi yayisithi kuEsther inkosikazi, abaJuda babulele bachitha abantu abangamakhulu ayisihlanu eShushane edlini yenkosi yamadodana ayishumi kaHamani. Pho benzeni kwezinye izifunda zenkosi? Isicelo sakho siyini? Uyakusenzelwa yini oyifunayo? Kuyakwenziwa. Verse 13. U-Esther wathi, uma kukuhle enkosini abaJuda baseShushani mabavunyelwe nakusasa ukwenza njengomthetho wanamuhla, aphanyekwa amadodana ayishumi kaHamani emthini. Verse 14. Inkosi yasho ukuba kwenziwe kanjalo. Umthetho washawa eShushani bawaphanyeka amadodana ayishumi kaHamani. Verse 15.
AbaJuda ababeseShushani babuthana nangosuku lweshumi nane lwenyanga ka-Adari babulala abantu abangamakhulu amathathu eShushani kepha babekanga izandla zabo empangweni. Verse 16. Abanye abaJuda ababesezifundeni zenkosi babuthana bamela ukuphila kwabo baphumula izithenzi zabo babulala abayizinkulungwane engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ababazondayo kepha babekanga izandla zabo empangweni.
Verse 17. Lokho kwakungosuku lweshumi nantathu lwenyanga ka-Adari. Ngosuku lweshumi nane lwayo baphumula balwenzela abalusuku lwedili nolokuthokoza. Verse 18.
Kepha abaJuda ababeseShushani babuthana ngolweshumi nantathu lwayo nangolweshumi nane lwayo ngolweshumi nanhlanu lwayo baphumula balwenza lwaba lusuku lwedili nolokuthokoza. Verse 19. Ngalokho abaJuda basemaphandleni ababehleze emzaneni engabiyelwe benza usuku lweshumi nane lwenyanga ka-Adari lube ngolokuthokoza nolwedili nosuku oluhle lokuthumelana izipho omunye komunye. Verse 20. UModekhayi waziloba lezo zindaba wathuma izincwadi kubo bonke abaJuda abesezifundeni zonke zenkosi uHashiveroshi abaseduze nabakude.
Verse 21. Ukumisa ukuba bagcine usuku lweshumi nane lwenyanga ka-Adari nosuku lweshumi nantathu lwayo iminyaka yonke. Verse 22. Njengezinsuku abaJuda abathola ngazo ukuphumula ezitheni zabo nenyanga yaguqulwa kubo sizini yaba ngeyokuthokoza nasekulileni kwabo lusuku oluhle, bazenze zibe izinsuku zedili nezokuthokoza nezokuthumelana izipho omunye komunye kanye nezipho kwabampofu. Verse 23. AbaJuda bakwamukela ukwenza lokho abakuqalileyo nalokho ayekulobe kubo uModekhayi. Verse 24. Ngokuba uHamani indodana kaHamedatha umAgagi isitha sabo bonke abaJuda wayecebile ngabaJuda ukuba abachithe, waphonsa iphure eliyinkathi ukuba abanqobe abachithe. verse 25. Kepha lapho lokho kwafika phambi kwenkosi, yasho ngencwadi ukuba lelo cebe libi ayelicebe ngabajuda libuyele ekhanda lakhe, yena madodana akhe baphanyekwe emthini. Verse 26. Ngalokho babiza lezo zitsungu ukuthi iPurim ngegama lePure, ngalokho ngenxa wonke amazwi aleyo ncwadi nangenxa yalokho ababekubonileyo ngalendaba nalokho kubehleleyo. Verse 27. AbaJuda banquma bamukela bona nenzalo yabo nabo bonke ababezihlanganisa nabo ukuthi bayakugcina lezo zinsuku zombili njengokubhala kwazo nanjengesikhathi sazo ezinqunyiweyo iminyaka yonke bangaphuthi.
Verse 28. Zikhunjulwe lezo zinsuku, zigcinwe ezukulwaneni ngezukulwane, emndenini ngemndeni, ezifundeni ngezifunda, emizini ngemizi, lezo zinsuku zePurimi zingaphuthi phakathi kwabaJuda nesikhumbuzo sazo singapheli enzalweni yabo.
Verse 29. U-Esther inkosikazi ndodakazi ka-Abihayili noMoridekhayi umJuda basebeloba ngamandla onke ukuba baqinise lencwadi yesibili yePurimi. Verse 30. Wathuma incwadi kubo bonke abaJuda ezifundeni eziyikhulu namashumi amabini nesikhombisa zombuso kaShaveroshi, zinamazwi okuthula neqiniso. Verse 31. Ukuba aqinise lezo zitsuku zePurimi ngezikhathi zazo ezinqunyiweyo njengokuzimisa kukaMoridekhayi umJuda no-Esther inkosikazi, nanjengalokho bezimisele bona nenzalo yabo ngendaba yokuzila ukudla nokukhala kwabo. Verse 32. Izwi ka-Esther laqinisa lezo zindaba zePurimi kwalotshwa encwadini. U-Esther 10,
verse 1. Inkosi kaShiveroshi yathelisa izwe neziqhingi zolwandle. Verse 2. Zonke izenzo zegunya lakhe namandla akhe, nayonke indaba yobukhulu bukaMoridekhayi inkosi eyayimkhulisela kubo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi aseMediya nasePheresiya na. Verse 3. Ngokuba uMoridekhayi umJuda wayelama inkosi uHashiveroshi ngobukhulu, emkhulu phakathi kwabaJuda, ethokozelwa ngabafowabo abaningi, efuna okuhle kwesizwe sakubo, ekhuluma ukuthula kuyo yonke inzalo yabo.